Tajaji naomba naomba sinipe kisogo mtoto wa mjini katoka katoka mta gane hivi hivi vipi watu wa kuita matatizo mbona mbona hivi naomba naomba nitipe na uwe cause I wanna share something. Saliti waka dhani he never died for me and you lakini Mungu halali yule wajana leo na badai yule yule wameri Yesu na Davidi yule wajana jana leo kesho na badai ni yule yule wameri Yesu na Davidi. Papa, mpe chance, he will never depress you. Mpe chance, me and you we gonna smile. Cause I wanna share something.
I wanna share something with you.
Cause I wanna share something now.
I wanna share something with you.
Cause I wanna, I wanna,
I wanna share something with you.
Cause I wanna, I wanna, I wanna.
Banda Banzambi. Boyoka, boyoka, boyoka. I say don't give up, don't give up, don't give up.